wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada jaamacadda carabta ayaa isku waafaqay in wafdi carbeed oo heer wasiir ah loo diro magaalada Gaza si shacabka Falastiin loola wadaago dhibaatada kaga imaanaysa duqeymaha Israa'iil. Bayaan xalay laga soo saaray kulankii ay lahaayeen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay wafdiga heerka wasiir ee waddamada carbeed ay gaarayaan magaalada Gaza ee dhulka reer Falastiin maalmaha soo socda. Warmurtiyeed ka soo baxay kulanka degdega ahaa ee wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in wafdiga xubno ay ka noqonayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq oo madax ka ah shirweynaha waddamada carabta, wasiirka arrimaha dibadda ee Lubnaan oo isna ah madaxa wasiirada waddamada carbeed, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Falastiin, iyo waliba xogeyaha guud ee jaamacadda carabta Al-Sayyid Nabil Al-Carabi. Booqashada wafdiga heerka wasiir ee jaamacadda carabta ayaa ujeedkiisu tahay in shacabka Falastiin ay la wadaagaan dhibaatada haysata iyo inay u kuurgalaan dhibaatada bani aadamnimo ee ka jirta marinka Gaza. Bayaanka ka soo baxay wasiirada waddamada carbeed oo ku shirsanaa magaalada Qaahira ayaa si weyn u cambaareeyay waxa ay ugu yeereen duqeymaha gardarada ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ee reer Falastiin. Dowladaha ku jira ururka jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay inay u fidiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka ku nool magaalada Gaza, gaar ahaan in lala gaaro dadka reer Falastiin waxyaabaha daruuriga ah sida cuntada, daawada, iyo la tacaalida dadka ku dhaawacmay weerarada kaga imaanaya dhinaca Israa'iil. Warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa lagu muujiyey sida ay ugu xun yihiin in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uusan qaadanin go'aano lagu joojinayo gardarada Israa'iil ee ka dhanka ah marinka Gaza iyo shirqoolada Israa'iil ay ku dilayso mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ah. Gabagabada bayaanka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta oo xalay ku shirsanaa xarunta jaamacadda carabta ee magaalada Qaahira ayaa lagu sheegay in guddiga hindisaha nabadda ee carbeed ay dib u eegaan mowqifyada waddamada carbeed ee ku saabsan geeddu socodka nabadda ee waddamada carbeed ay kula jiraan waddanka Israa'iil. Kulanka aan caadiga ahayn ee wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada carbeed ay ku yeesheen magaalada Qaahira ayaa timid kadib markii magaalada Gaza ay ka bilowdeen xiisado dagaal oo u dhexeeya dowladda Israa'iil iyo ururka Xamaas ee maamula magaaladaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.